Eze Chukwu ji bịa taji maka eziokwu na ịmụtara odogwu nwa. Ọkwa ebi gị banyị, ye big and properties, ye big and interior, ye big and oshodi, nwa kwa kuzo bịarufe gị. Osachukwu gị labụ ikwunne gị maka ọ bụ ikwunne na azọkarị odogwu. Ikwunna maka onye nwere uche ga ghọta m. Ikpamodo na unumuru dike Chifu Kisili Fanyi. Anyị nwado n'ikpamodo Regina Gboneke Foundation S-Mobile Communication. Dogu na liku ne mu nwa mwaku izo garu begi. Yigo goro ni chabedi Gina la babu mwane makezi oku nunu ne chikwe ni igwe. Chifu Benjamin onda mwidoko Zuma Rocka Motors, Zuma Rocka Properties. Onwa na Canada, odogwu nwoke na bịara mbunu. Kanyike ne nwanapa, nwanapa and building. Onye ruru gejeriri kwe maka nyicha niile bụkwa nwanne. Oke nwa na lamaja nwanne dị na mba na lobo. Eme na itodogwu nwa kwa ụzọ bịarufe gị. Chifu Vaitu Sosai dobu wetu kanji marugo odogwu nwoke na ịgbakwara ezigbo mbọ. Odogwu na Nnewi nwa imere ọfụma na-ekwu iru gị. Ụmụ ọmụkwụ na-abịara mụbụnu Chifu Gochukwu Taya. Aka na-achị yutu na lokwu odogwu nwoke na ịgachikwa n'ọfụma. John Martin Banyi ụmụ setere zajighị m ọnụ. Anya bata na ịkpịga ịkpịgo dori na-abịara mụbụnu Ikpiga Maka. Chief Dr. Chukwu Rotem Agadima Foundation. Jacob Mama bịara ụwa ọzọ na ndụ. Anyị kenenu Mesaya, Mesaya na Nsukka, Mesaya na Ezikọba. Eza ya na-ekpiga umezika ọba ji gị ọnụ. Ndị nyere aka karịrị akarị. Oyi mụ kebe ego kaja bịa be gị maka eziokwu dị na chunukwu aja. Ma eza ya na Nsukka eziokwu dị ga-echiriri echichi. Anya bata obodo amachala ọkụ ọkụ ụzọ n'umuru dike. Chief Barrister Ifeanyi Eze Nwangi bụ achara nwanu. Ijele n'ụmụ idodo. Onye ọkaikpe Kemu maka onye na-achọ ụmụ okwu ga-ekwetarịrị. Ijele Banyi ụmụ ọkụ ọkụ ụzọ ji gị ma ọnụ.
Chief, you know, set a tap. Rather than
na bian mo pegi makezi okunu numoro kanagba chi doctor kelechi amen pacho vila ni bunuku mongu ngoko kuzo derbunu Chifu first to Soshaba Fero tese keji marugi odogu oke nibu kwa nenyi menyi Fero tese banyi uziruru gadigide nando Ungeji mugu wejaya maki yeje jogudu kwa begi Ibata na lisu ndi bara Amerika kwanu Chief Dr. Chris onyeka chi Oburoma na lezike umezika bajigi monu Dr. Chris and computers Dr. Chris and industry Chris and property don't work any book on any many. Cozy foundation, what was other food? Chief for city in Iogo. City for and company. City for and foundation. Bobby, my case, you couldn't be Tarachi. I need to have one day, Maki. I chop you up with the one. That is super watching, but don't you, Mako, for working the cheap one. I quit. What will my Oke bo we muto ke mofu mwa boroku na lisugu Chifari wada batoji makonye moro wada uro na mwo Jerome biatoji makezi okuni mechara chie igwe Igwe chukwe meka kolis Chukwe meka kali sari Woyi na tumbe chigo ikwe Woyi na tumbe chigo ikwe Ima no chiri ikwe Mube zukamba ne mwezi kwe nangu Woyi na tumba kekwe tima Kofondu kanyi jigwe bia begi Wachi chiki kewe tifama Agaghe buzi madu na lisugu ochichi gige wetudu Anyi ge mofu ma umu isugu gamekwe na kukwa Iga rura nyo nongu nezi oku makezi oku nikura kukwa Oyi 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 na tumba na lisugu Chire chiche vika kwanu Bososo kainolia Kodize bososo mungu pula kugana lili